cyo gihubikore haguruka ho tugende nuramuka winaniwe uzabishinja abandi wese hafite ibibazo bye na so yaragutaye ntacyo ubuze mu buzima byose yaraguhaye ura n'ubushake gusa mu gutera ka morale kicyo ushaka kugukiza ubundi harabura ikihira ko bitashoboka ntukemere ko muhuza reba huru uyu munsi wari urejo hashize urebye neza byarahindutse cya mbere twarakuze bitari byaje burya nibyo twavuze imyisha myinshi nk'imvura batacyo uzabona udafashe risque ubu wowe wifuza sabasha kubyumva haguruka n'ibiza gusanga mu cyumba ikoze nk'uko ubikunda yabuzwa n'ikigukunda ntacyo uzabona udafashe risque 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 ntacyo ubona kuri straight boy ibyo urabizi urabizi ibyo urabizi namuka burya adakoze nitwo ufite uyu mwanya mu gihe ntanakimuzana haguruka nk'ikinyugunyugu guruka saka inguni zose zisimusabura aho umenera bidakunze hano wenda byakunda hariya bitanakunze none wabona bikunze n'ejo wenda mfite ubuhamya bwinshi iyo naruse bigakunda nize njyenyine mu cyuma mutima myinshi bigakundwa nabonye benshi bigize imbwa ku bushake nabonye benshi babikoze bakaba bo bashaka nta kindi byose ni umutima n'ubushake isi ni iyawe nigirwaneho bakange Want to be a kero hero Ala niwe muhamya from zero to hero Yeah Kure mera ntibisaba ibiro Hari n'uwishyura urwanda Tuzageze udafashe risque N'ubu wowe wifuza Sabasha kubyumva Haguruka n'ibiza gusanga mu cyumba Ikoze nk'uko ubikunda Yabuzwa n'ikigukunda Ntacyo uzabona udafashe risque